Kua waihanga hia pea e tētahi kaiwa e tarongo nui o te ao, e Rita Ora, tētahi kiwaha hou i tana ui ui reo irirangi i Ingarangi. Kua moe a Rita i a Taika Waititi, he kaihanga kiriata Māori, he kai whakaari anō hoki ia. E ako ana a Rita i te reo Māori, ā, e hiahia ana ia ki te whakauru i etahi kupu Māori ki ana waiata hou. I te ui uinga, ka puta ia Rita te kōrero nei. Homai te kihi, hei kōrero mo te kihi mai. Heoi anō i hētana whakahua. Ā, ko tāna kē, ko te humi te kihi. Hei tā tētahi māngai mo te reo, hei tā Piripi Taylor, ahakoa tāna hapa, ākene pea e tika ake ana te humi te kihi i tēnei horopaki. Hei tāna, ko te tikanga o te kupu humi, ko te maha. Nō reira ki te whaka Māori koe i te whakaaro, he rite te tikanga ki te maha o ngā kihi ka uhia ki runga i te tangata. Karawe hoki te kite i ngā tangata no ngā pito o te ao e aro ana ki te reo Māori me ona tikanga, kia rangu nā ai e te ao whānui. E tika ana kia whakamihia a Rita mo tana hiahia ki te ako me te kōrero i te reo. Kamutu, e tautoko ana ngā tangata pēnei a Rita i te whakarauoratanga o te reo. Ko te hapa tētahi āhuatanga o te ako, nō reira he akeaki tēnei a tātau ki te ako i tētahi reo hou, ahakoa hapa mai, hapa atu, kia kaha te reo Māori.